Yo. Shanti. It is anyone you know. I keep on going. This is crazy.
Open your records.
Listen. Tiny mamba ni nare. Mamba gwang fare form. First one, first two, first three. Me top rappers wanna die me safe. Kwa wali wasi yo neju aha. Minu shanti huno. Na bamba di wa ras. 2-5-4 adi to the world. Kwanza nikishika mic. Wana sam the chosen one. Mini jenzi mkali. So na bend wana dem wageti kali. I'm listening to Caro. I'm falling in love na right, so I'm falling in love na rapper. Mlianza hii game, mkidhani ni kitu rahisi hadi mkajenji syllabus, mkidhani mtaenda fa. Mna die ni watoi kwa grass, ni watoi kwa grass, ni watoi kwa ground. Lazima mniti, kwa ni mafan washa kubali. Top 5, mina best rapper. Hii game naicheza na skills. Wadaliza wana ask ni nani. Hamjui mnacheza na nani.
Hamjui mnacheza na nani.
Nacheza na one of the best. Nacheza na one of the great. Fuck you. First one, first two, first three. Me top rappers wanna die me safe. Kwa wali wasi anejua ha. Mini shanti huno. Na bamba jua ras. 254 hadi to the world. Kwanza nikishika mic. Wana sema the chosen one. Eti mini jenzi mkali. So na pendwa na wade mwa guilty kali. Kama lizi na pendo.
So na pendwa na wade mwa guilty kali.
I'm falling in love na right, so I'm falling in love na rapper. Shanti the chosen one. One of the great. One of the best. Man are toxic. You know, success is the best event. Believe in yourself. Yeah.